kwa tela la mina ngizosakhela la ngizophola mina kuzodlula ungakwatela la mina ngizosakhela la uzophola mina ngizodlula. Lies to figure out. I guess now we can.